vunga ngifihleli lutho wese akanye ungangifihleli lutho wewo mhlanje ungangifihleli lutho emagumbini ngenwa kanjani emathekisini ngenwa kanjani babuza kushiya ungangifihleli lutho babumba njani ungangifihleli lutho babuma ngisi ungangifihleli lutho emagumbini ngenwa kanjani mabe mathekisini ngenwa kanjani wesiteshi ungangifihleli lutho weshowasi ungangifihleli lutho wesiqayini amawisi ungangifihleli lutho emagumbini ngenwa kanjani emakhumbini ngenwa kanjani nami ngifuna ufake yakithi imoto ngifuna ihlabe yakithi inkani sengifuna ufake yababi imoto emakhumbini ngenwa kanjani emathekisini ngenwa kanjani ngicela ubuze ngizobaphatha kahle abagibeli bethu ngithola umshayelo nenhliziyo yenu njengale kumbe bengigibeli izolo angiphatha kamnandi umshayeli izolo nekumbe bengigibeli izolo ngizobaphatha kahle abagibeli bethu ngithola umshayelo nenhliziyo yenu njengale monte bengigibeli izolo ishayelwa umlekeleli umfoka mshibe nkani ngizobaphatha kahle abagibeli benu ngithola umshayelo odlalisa abagibeli njengale kumbe bengigibeli izolo ishayelwa umsakazi umfoka ntule umfoka ntule shoko bese ngiphathe kahle abagibeli benu ngithola umshayelo ongakhuluma izinda njengale kumbe bengigibeli izolo ishayelo uvivo umfoka majola intambanane mpangane ngizobaphatha kahle abagibeli benu ngithola umshayelo odlaleli ingumbe mnyane obadlaleli ingumbe mnyane njengale kumbe kade ngiyishayela umshayeli umfoka mbhizi kwangiphatha kamnandi wensizwa wangiphatha kamnandi umshayeli ngebengidlaleli ingumbe mnyane ngebengihlengise umisa amalo wangiphatha kamnandi umshayeli wangiphatha kamnandi unathi umfoka shandu umisa umfoka mkhuma unqama umfoka mkhulu wangiphatha kamnandi kwangiphatha kamnandi ubhoyizi umfoka ngubani uzinye umfoka mcambi udubazane kuzogodo lemba kwangiphatha kamnandi ufana womlungu kwangiphatha kamnandi ufa wenza wololo unzuzu mfoka sibiya uba ushezi lempangeni kwangiphatha kamnandi umshayeli kwangiphatha kamnandi usigidi mfoka mvelasi
ome mfoka mvelasi
yamangilelemfoka mvelasi awuna ngiphatha kamnandi
wangiphatha kamnandi umshayeli esendlalelo sami
wangiphatha kamnandi umaqalazi wangiphatha kamnandi uzinikuze mgcobanyama ungowangabesikhosi
amakhuma
Bangi pata ramnandu chuti spisi Bangi pata ramnandu babushe zumashe zula Yenga lengu mbemkani Yenga lengu mbemkani Bangi pata ramnandu